nera manzane mina ngkhalela manzane awuyeka nina manzane ntombazane awungkhalela manzane.